Yeah, niggas. This is a drug effect. Tell me change, guys. Nangela man. Sukani kendo.
Yo. Bayethanda bakhula bathe bayibiza ngokuyibiza abalali nasebusuku londiqhibi kamva labo kwayecuta ingqondo yabo namaphupha jabalali sisucuke ekuhlaleni kozifuna uhlala umosha ijika umjida bencangathi wona amanzi angawafuni ematherini yahlasela ijika ipaki beliplaka yomething they are sick fakuletiki yabasekwe ntangabethu bafaqo banye babo ngamageza cause bakhethe utshayityiwe ingqondo zabo zifaqo bhala ingoma ndingathandanga ndivusa inimbi ebazalini ovekubuhlungu uzala umlalo qhiba phelele sokwena lilifa leziyobisa dale nawe thuleleni cause yabona kuyonakala kosokekela sisiya sicela amanzi kanongala ukhala kusenza imfana bangamo lweli kamva usemdlavuka uphande ixesha nawo lelakho i-drug effect ekwenza uphile ubomi obunje meni iyeke lento cause ihlala ifake engxakini ihlehle mtshana iyeke lento yaliva sibali i-drug effect ekwenza uphile ubomi obunje meni iyeke lento cause ihlala ifake engxakini ihlehle mtshana iyeke lento yaliva sibali iyeke lento yaliva sibali it breaks my heart kase ngicinga ikamva kabi inhloni isibhela tu xa betshaye lento yabi isibindi sinyuka fast bangakurepa nasemini faka I hate this thing cause icutha ulutsha lethu and I cast the day yafika ngale yuki down man bars after bars lutsha grab the mic throw bars line it's your time to shine stay on your lane mind your own business your future is so bright stop using those drugs theta nawe ndomtsha phakama ulweli kamva kwaphela nedog mos ngokuixesha qatsho yinja ilizwe liyaphalala sengininga iqirharha ingathi ncinde ekhala lomnyama kuphinde kanya ithemba sizulahla magete nokumnyama kuvuleka amasango le ngoma uzikhumbule ivuselele ulutsha ethanda unikezela ndiyacela ukubambelele kumthandazo uqhubeke uthixo uzophendula mithandazo ephendula uthixo uzophendula mithandazo ephendula njengesiqhelo he always do yeah majida it's not that ngizenza better or something kodwa bukhona ubomi ngaphandle kwaleway leway ndiyayazi ndisuka kuyo sengindenzele focal so xa unoyiyeka nawe ingakwenzela something tshintsha ubomi bakho way sohlala sinani as a gang a black planet studio.